Saturday now. Penzi flani la dezo, penzi flani jinsi mlekezo, kama utani, kama mchezo. Na najua utaki masiara, we upendi mitara, tatoa kafara. Wake kusumbua, unapiga kimya we, utaki mjadara, umefunga biashara. Na najuta, mechelewa kukujua we, mana nimeshtuka, yapo mengi unajua. Kama baridi mindo shuka, takulinda kwenye mvua. Mana nimeshtuka, we mapenzi unajua, baby. Tamu, tamu.
Tajichunga sitateleza, baby, na najuta, lichelewa kukujua. Mara nimeshtuka, yapo mengi unajua. Kama baridi mindo shuka, takulinda kwenye mvua. Mara nimeshtuka, we mapenzi.